Magazine amen kale hala hawal yonterende anado bonandaji din jameji di wadi le lindi kay nyibi gondi le gourma raous.
Le magazine parlant de l'environnement.
Lady Malinda na wundi fewde titdal mawdo bangal bonanda de jameji di wundi wadde Bamako do hono le kedde leedi ni ana buri yimbele nogay go maybe bonanda o ka wala futo haadi ne lewul septembre 2020 lewi horebe leendi le capital Bamako do yimbe fa heefu ana nara malligu le odo wattu goto suudu kumanido nabugol ndiyan na jippagol mudum do leedi ni ka holiti wiire yimbe be ana haani jondaraade bonanda ndiyan da hikka kedo den faati yatara ko hebani en turukoro bu yontere bettinde fechetango Mamadou Samassé
to torokoro bugutun galleji kiwdi gondi dande mayo Niger jidi etiallaji di nyande kiki alternerande e le nuku o en mbawi taykade kaki chafitadi sukabe e yimbe mobe ley ledde be do kebe torra bonondaji jam holiti musirama ko hewi kedana arkiatu mayga inna galle
haro hunde zi
jam woni ko jam natile galle jamendi mi musirama kaki kiwdi mi anda fufdo mi jata ko juno jowlas ko am be
fuf
ngombri mi jarka de ndiyam kewal ndiyam mawjudi yo batte toboji hikka leelede Mali Senegal e Kanya Guinée do asulu mayo fleuve Niger woni gulirnde holti wiide soni toboji dina jukiti kewal ndiyam beydoto kedana Yaya Boukari kanko woni horejo gulirde leedindi humanide ndiyam lolirnde hydraulique toboji lati sababu kewal ndiyam mayo ngo hikka sabi toboji di kewi sanne soni dum jukini en andon ko buri dum fuftide ana yeso kambe kebe torra dido bonondaji ndiyam ngadi noddango faabaji fay jangnire dami mbow yaade e mudun so bonondaji ndiyam fuddi na fa hande le juude sukabe le kuybe dum ko holti e le mette yimbe le torrabe be ceddana arkiatu mayga
ha
ka ngirga ndar lam ko be faaba bangal ngure kanye kaaki awgal sabin jandom yaade dido fuf micitina wiide toɓoji lewru septembre ɗi ley leydi Mali sambini iwgol yimɓele noga e goo kañe bonandaji mawɗi kaaki e wi gollirde humaninde kabaru yirwere jamare nde
so bonanda jameji ɗi ana humpi yimɓeɓe ñiiɓi gonɗile gourma raous to kanji du ana wondi fewde tiɗɗala mawɗo ɓiliɗo e rafi ndenago kaye yimɓe gonduɓe warde ɗi lewi tongane cakkitine programme des nations unies pour le développement ɗum e tawede muɗum fuu immadaraji mawɗi ana e lawol yalla ɗi ñiiɓi ana heɓa renen nan holitiri wiide oɗo programme kedo nen ko madam Koulibaly heɓani en le fecitango Oumar Waygalou
le leedi Mali ndi ido e lefol sahengel ngibi di sabami temedere fas tawa sappo didi ana le region Tumbutu Gao Kani e Motti dum le rumde Afrique de leedele kedude hirnange dum wadi so laamu o bami anyaaji yewa yalono ngibi di kani haybirede fedde pinidu ko be jaltini tongarna mabbe de ko be kolliti dido ngibi wattu joni o so haybaka tan di majjan faadi timma wakkati fu no yimbeele be gondi e warirde dido ngibile gourmari ndi kanye waydi ndenaago ko won ton fedde huminide haybude dido ngibi dum won eaux et forêts en fayottu e mangal paden wombe leedi meden di so gube den jihi dum en ton tan kaban e mudum en ko kangeji di gondi dirtede le odo nokku so be nawtiro kudde posongaji ko noddirta cyanir ana wondi latal sababu sana wara ton ngibi di fa jeyalon ngibi di kani reni rede ton yimbeele wombe ton be du wajib sina ngattale hen koyde mudum en
to min kaadata hande do magazine amen kale hala hawalu min jouti on hedaade mi min ji e yontere ngarore.